wazamshumayela abantu banikelile imali ningi wazantshe yomfundisi wazamshumayela abantu banikelile imali ningi wazantshe yomfundisi wazamshumayela abantu banikelile imali ningi wazantshe yomfundisi wazantshe yomfundisi yenganisunemali manje wazantshe yomfundisi wazantshe yomfundisi yenganisunemali manje wazantshe yomfundisi wazamshumayela abantu banikelile imali ningi wazantshe yomfundisi wazamshumayela 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 imali wazamshumayela imali wazamshumayela wazamshumayela imali wazamshumayela
I'm so